studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde alal bare sappo lewru meh jena yamdo soki do radio jamana jena njottinono do kabaruji di umar waygal muhammed watara wonto boggi jande to kirabo kumpititi wide murtere janginobe le sa halleedi meden di fa hande be gondi e jokkita ton dido basiji be kolliti wide do dum wono yibbele lami be gombe le leedi ndi kollay anniyaji mudu en lobbi walde be suka mudu en jangata ecole ngaji le sa halleedi ndi be kolliti winde do murtere na way waddude kutteji goddi kase yottade suka mabbe ton fa jippinde dum wono ande mudu en yaade leeyi walde humnina kabaru fina tawa yalla jam e dederan nyibale nokkobe kebadube kaba e wayde denago ko won leleedi mali ndi hollitaamu wiyede wattu jonon de do fedde ben bangi be biidebe kaaja sukab jokkol be ngatta le hen koyde mudum hen ko yaata milliarduji chapande joy cfa dum anni wattede hejo kango humanaade kabaru yir were fa yotto kebele sahat leedi meden di dido kabaruji dokkama kenya do bomoko do sekirab di wonono sembe kabaruji di min jogi nyodo be tande di bismillah modon e hedaade ko yaata lebbi tati nyaloma handen o jande wala le saha leedi ndi be kolliti wiide dum woni yimbeele jenginobe gombe tombe be mbi laamo holle anniya mudum lobbo wattu jona be kolliti wiide ko be dartata laamo o duudu won tobbe jenaay dum be darti dun e be kaaja hebude jenaade no saha leedi ndi wori yewteedu yalla hono yimbeele humniibe kabaaru kebbe kaani wir fitiraade le saha leedi ndi kede kanko no dirta de jafara al fuseni may gaw yo fedde sa gon to non yimbeele jenginobe le saha leedi meden ndi woni kuma sifi do hen do faccitaango Muhammadu Samaseku.
Dum wona fe hunde moƴƴunde ɓuri fof so golloɓe gaɗi murtere ndewa muyaji yoga yo hakkeji mabɓe hono ni ɗum faccintina e ley sariyawol 87-97 nder toɓɓere 102 so neɗɗo ana anni wadde murtere golle ana hani jomum martina kumpa kabaru muɗum tafun ndenno kaldal e totodiral hakkillaji dow toɓɓe himmeji ɗi yo hakke jomum ka so ministére o waɗi hono ni o martinaka kumpa kabaru muɗum woni ko hulɓini ɗum moƴƴana fe leydi nder kaldal dayanko mo fof yoppani bandu ka min mbila wiide ɓeɗo kay jeɓiki kabaru kaldal dalgal so wona ɗum joni hana no fewi tawde min gaɗali kawrital kamar ɗum hawrama nder bat amen o so ni ɓe piyal dabare kawrital min jukkitan mutere golle nde fayso duuɓi sappo saabi laamu o holliti wattande hakkille syndicat ji kadi leydi ndi dinaɗi région ngaji sahalɗi
walde saraɓe suka muɗum jangata l'école sa halleedi meɗen ndi ɓe kolliti wiide ko jangguinoɓe dartata ko yoɗun gonga jaati ɗum e tawede fo ɓe mbi farde neɗɗo fuɗɗude jangguidan hani ko tawani yiɗi jande nde nden hanno natude ɗiɗo golleji wattu jonoɓe kolliti wiide himmeji ɓen ɗi ana kani huncinede hoore keɗe kanko noddirte salam uldu el hajji o yo musee jangguinowo le sa halleedi meɗen ndi omo e ɗum wono ɓe sukaɓe muɗum jangata le sa halleedi ndi do omo le ndeɗo fedde komo sifi do hen do faccitago Muhammadu Samaseku
siki wala fi nder daɗodiral ngaji ɗi sukaɓe lekkoyɓe mbasan fasanne ɓe latto dun no sukaɓe boli saabi ɓe keɓata golle hakkude duuɓi mabɓe nogoy e joyi e capantati dun ɓe tawratake andal golle juuɗe fay goto ɓe mbawi dun nawtorade kala golle pankoro ndenno kuteji ɗi goni bandiyaku mabɓe wittugol mabɓe bangal jariji sahara ma dun no mayo gecci méditerrané ɗo heɓo mabɓe keddoyto ɗum foof batte ɓeɗo jangguinoɓe caliɓe jangguinde ɓe tawanne eɓe ɓama joddiji mabɓe ɗum wona fe hunde moƴƴude an hani lam o waɗa boɗe muɗum foof bangal huntangol hoorete allaji ɗi dantal jangguinoɓeɓe jogui yalla eɓe mbawa hinnade golle mabɓe o e li waltangol hakkillo so jangguinowo wala e sago muɗum ɗum matete fay e jande sukaɓe lekkoyɓe huncangol hoore janggo meɗen yata caggal jangguinoɓeɓe so en jeehi leydi men ndi e li alhaali mo famminaki tan anden wiide ko ɓuuri hewde yo batte sukaɓe amen ɓe keɓali faamu nder koɓe janguina e ley cuuɗi l'école mabɓe ɗi
sikiraɓe so gabbirdo bemal amen ande ngal oɗo mbawi nettirton miijoji moɗon o noddi min dow ɗiɗon numéroji ɗiɗi tawomin dow répondeur kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi wakkati nde bonanɗo o waɗa nokku noddirtel almustrat ley saha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide soldat si en ɗon mallinkoɓe sappo en jeego majjunoɓe hollitama wiyede jeenayonɓe fo jiitama wattu joni o nayo e mabɓe jottikito gawo to altinere ƴaɓɓinon nde wakkati sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓiri silima capantati ɓe kolliti wiide joyom an hakkunde ɓen du naati le ngallure nde fa wakkati nde jammaji goɗɗo yiinde hollitama wiyede wattu joni o ɗon dogotoroɓe gomɓe tonɓe ɓe mbi minitere ngaɓe ko yaata jaɓɓam keddi le he nayo kañum e goni barmuɓe walde nebno deta ICR wonde leleedi ndi be koliti wiide sa ewili adnar ndu hon leedele sappo burde fu wittude mali won leedi jetto berde non be kolitiri wiide be mbido beedi kido mali do le temedere fu joyi di do kabaruji be dokki do wakande ngadno imu gol mabbe lebbi tati arandeji le hitande 2017 fa handen be koliti wiide do woni yimbele wittube bande lewru janvier fa yotti lewru mars ndu be mbi ko yaata yimbele ujinaji nogay e nayam konni en bitti ton be koliti wiide sa jeewi dum beediri kile hitande 2016 de le term de refu nogay e janayi fedde humnine hono kabaru faabe jeyal hono sukab jokol be kani wattirde koyde muuden yalla jam e deejran hemtele nokkule de be koliti wiide dum woni sisil mo tuubi wakkati jono le ndedo fedde ko be ngadno gal do kawrtal ko dubbe koliti imo gol mabbe be mbi wattu jono wajib sina sukab jokol bo wonbe leedeedi ndi jeyal hono kani faalbirade arme o yalla jam e deejran hemtele nokku o kede kanko noddete isa imwa so kanko horeje ndedo fedde ko mo sifido hen do focci tango muhammadu samaseku
concretement on voudrait saisir
gonga hale yila amen yu andude kaddi famu sukabe be bangal sisleji pawidi do kabar ndenagu do yimbe lak mani be kabar ndenagu e buri fuf woni hakunde sukabe be e mangal pade embe tama e gondi e bedo tama e pabo solo sabe be dar gulleji mabbe nyandi fuf di so tawi wona non no wori kuncenen hore datti dabreji faba musukabe be kani wadande mangal pade embe sariyawul do hejo golle mangal pade embe ana wodi sariyawul do kabar ndenagu dun ana wodi ka waka jun o yu tutude mangal pade embe bawde golle an haani yimbe le jalliñidi buri fufu sukabe be computer solo sabe amen be kabaruji pawidi do ndenagu nokuji mabbe di yalla e mbaba huntande di hore no haniri darande amen minen kay yo hinnaade dati dabareji di min kuliti di yalla minen e kala ko mani be kabar mudum be na dawra no di mbawata gollede
tous les acteurs concernés par ces recommandations là
projet communido kabaru kebeli sa halidi ndi be ngadi kawrtal mabbe kenyen do bomako do wakane ngada no ngal do kawrtal ngal lamu ko mali be an gonno do kany yimbe ro humini be kabaru bank mondial be jotigi wattu jonon golli di be golli le sa halidi ndi koni fana di do golli di fab dewto yalla hono kebede kani wirfitirade nokkuy do basi di ngadno do kede kanko no dirtel Umar Kamara kanko lami di do golleji ko mo sifido hen do fotti tango Muhammadu Samaseku
c'est un projet qui a été initié par le gouvernement
le projet gouvernement mo bank mondial ni almusaddaji mudum dido almusaddaji nambara milliarduji chapande juy kalisi sefa imade o do projet faabade mo intingul kasindina furbade e wurtinde kabaru kebe region ngaji sal leedi ndi e kenedun region ngaji baleri ndi sabi ton nyongitibe hobe silmina bangi goddo dun bonondaji kewdi ngadama der nokkuji mun yoga hono nyono e jabali den no tiagal duubi didi e ko fawi imadraji an hanno mi jawta kala ko golla ko heddi gollede e kanyedun ti allahji hudi projet o jogi yalla dido ti allahji na kuntene hore den himmeji arnde dawratino haniri mi moyintini ciudi l'école e ciudi docteur kewdi e tottama dun tiafaje burde fuf hasindinede min dawri dido golleji fuf yalla projet o ana wawa darnade jamarande no haniri
nouveau fonctionnel et de rendre des services aux populations
kawrtal rewɓe le fuɗɗi keñen leyleydi meɗen ndi ngal ɗo kawrtal ɓe kollitiɗe ɗe ngal hani wadde ɗo balɗe tati rewɓe le wattanaɓe leyleydi ndi kañen gondi e wadde ngal ɗo kawrtal ɓe ƴewtoto ñalawma hande o yalla hono ɓe kani wattirde ley hen koyɗe mabɓe yalla jam e deƴaran ñiɓole nokku o lanniniɓe ngal ɗo kawrtal yo walde humninde kabaru rewɓe le gomɓe le baale politique kañe baale haala nane fa yetto yo Isaidi kamɓe lannini ngal ɗo kawrtal keɗe kanko noddirteɗo madame Diallo ha waddi ko komo sifirdo hen
sababu forum o woni fam be andina min komin anda nafa mudum fa min golla e komin amin o sa latigi conseiller komina sa gollata dum wodja sa mudum waddi min fa min golla komin amin do min goni o rewbe ni handi mudum kamar nafa men min goni hande fa min jangan golle komin watta e der komin am e golle komin watta e suudu baba ndu fu golle komin on tannino no min gollata komin amin fa gasa duubi joydi fadde mudum finude min golla fa modja hala mudum tan min goni fa be jangina an no en jarata e der commune amen
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni fa botobe studio tamani
grabu jurnede jallal onne les raisons ngaji di en fuddiran do kaydobe kollidi datol mabbe gongol les communes hawa demba ya hulitawe do gol fuddi mo intinede kenyen ko banni wattu leenon yafa emilioji didi cefa gondube ronda dido kal musadaji yo mairie nokko no dirtel medine gardan faado bonambo do yimbele nayo jo en kaborde altinere debbe nonde kambe pali yiwobe nanode lumu hakkune nokku no dirtede sabeti kanye e dilo bugu holitaabe le o do nokku be wombe be barmini le hen jaati ɓe jaadi ko yaata millioji sappo wakkati joni o suudu gendarmerie wondu to banamo to ɓe gondi e wadde ɗo e honndugol fa ƴeela hono ɓeeɗo yimɓeele kaani yiitireede te gardan fa ɗo kuli koro ɗo fa ɓe ƴewto fati kam moyɗi gaɗa toon bonnandaji ɗum waɗi so mairie gonto ɓe gondi e aytade booriyaji gonɗi toon ɗi nde majjum sukaɓe jokkolɓe aɗa gondi e faabade ɓe toon ɓe mbi leydiende fou ko yaade capanɗe joyo suka jokkolle kañum yaltine hen fa faabo ɗiɗo golleji sikiraɓe ɗo kadte ñalawma hannde kabaruji meɗen ɗi min jowti o sanne heɗade heeƴoji amen kafa hannde kedde heɗade honno andirɗo no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu